waynaaɓe bon wonɓe nder chadi, wonɓe cameron, wonɓe woylawol nigéria fuu hannde ɓe jippoyke ɓe ngarti ɗo. Kawtal maɓɓe ngal ɗo ngal waddi fitinaji ɗuuɗɗi. Bono rowani ta hooƴi, woodi to latti fa yimɓe mbarama hakkunde waynaaɓe e remoɓe nder commune Sétti Mari. Kenan ɗum ɗon ɗum are ɗe mbela ko seɗɗa, kenan ɗum are lattiɗe ɗuuɗorgal mardi ndin ɗon. Bono hannde ta hooƴi nder région ndi fa ndenno no kashi 20 fuu fo mbina fa'ata ko fa'a nder cadi nder i duuɓi fo gade latti mardi ndin ɓeydinaandi usti. Durgol ngol gongol ñaamidde gonɗum gade latti famɗi, en ndaare to ɗum famɗi kamma yo lattoto. Kenan mardi to ɗuuɗi kamma ñawhol ngokkol lattoto sorkitake ɗon. Kenan e dow ɗum ɗon ɗum lattake hakkunde jooɗnde waynaaɓe e remooɓe ɓen hakkunde fitinaaji latti ɗuuɗɗi mbaɗɗi rowani. Amma e dow fédération ummake weetni ko e waynaaɓe ɓen ɗon, hakkunde waynaaɓe ɓen e waynaaɓe e remooɓe e waynaaɓe hakkunde maɓɓe lattake jooɗnde jam waɗi. E woodi ñawji ɗuuɗɗi garɗi lattiɗi arande no ɗi ngala e ɗo. Amma ɗuuɗorgal mardi ndin to ɗi kawti sare ko ɗi e ngari e ko ina ñawhol ngokkol dullata. Service élevage woodi lattake ñawji ɗin ɗon e ummake darake dow maaji kamma ɗum maagiɗi. Lallay ɗum huuli ceeɗuno, amma e mballa FAO lattake sa'añoji ɗuuɗɗi ngari kamma ɗum heɓi ɗum mballa gomnati ɗum heɓi ɗum hawti ɗum darni gonɗo ngo weelo ngo ɗum hammi. Amma joni toɓe raari ndungu waalake ko ina to mardi yarata beeli e ngowdi ko ina ko madugu e woodi ɗum ɗon latti ɗum. Bono to mardi yarata ɗum saɗa ɗum lattake ko ina to mardi yaali fuu yo yare. Kenan potki hankkilo kimin mbaɗata kanki woni waynaaɓe potto e haade gese. Hamɓe ma remooɓe kamma latto gaynaako jogii mardi ma ndemoowo kamma e woodi ngesa hanuma. Kenan ɗum yimɓe lattiɓe haana e latto ɗum heɓi fittena hakkunde maɓɓe.